Jo-Hibrania, auchiel. Omiyo koro waweuru chakruok mar wach Kristo, to wadhiuru nyime gi puonj motegno. Ok onego wachak wapuonj weche mokwongogo, ka gima wachako waketo mise kendo, nikech ung'eyo ni nyaka ulokru uwe timbe materou e tho, kendo uyie kuom Nyasaye. Wasepuonjo weche mag luok mopogore opogore, gi yieyo lwedo kuom ji, gi chier mar joma otho, kod kum mochwere. To koro wamedru mana dhiyo nyime, kendo mano ema wabiro timo ka Nyasaye oyie. Joma yande ler oserieje chunygi, mi obilo mich mar polo, kendo opogni gi Roho Maler, kendo obilo wach Nyasaye, mi oyudo ni mit, mi ong'eyo teko mar piny mabiro, to bang'e odok chien. Ok nyal dwoki mi chak lokre kendo, nimar gin giwegi giguro Wuod Nyasaye e msalaba, kendo gimiyo ichaye ratiro. Nyasaye gwedho lowo mamuonyo pi koth machwene pile, kendo manyago cham makonyo joma pure. To ka lowo no nyago mana kudho kod buya, to ikwane ni oonge ohala. Nyasaye chiegni kuong'e, kendo mach nowang'e mitieke. To jowadwa, kata ka wawuoyo kodu kama, to wageno ni ubiro yudo gik mabeyo ma warruok kelo. Nyasaye en jadiera, kendo wiye ok nyal wil gi tichu kod hera ma usenyiso ni uherego, ka ukonyo joge, kaka usebedo kutimo, kendo pod utimo. To wagombo ahinya mondo ng'ato ka ng'ato kuomu otim kinda nyaka giko, mondo uyud chutho gima ugeno. Kik utim samuoyo, to beduru joma luwo ranyisi mar jogo mayudo gik ma Nyasaye nosingore ni nomigi nikech giyie kendo gitimo kinda. Kane Nyasaye osingore ni Ibrahim, to nokwongore gi nyinge owuon, nikech onge ng'ama duong' moloye ma dine okwongore gi nyinge. Nowacho niya, "An agwedhi adier, mi ami nyikwayi bed mang'eny." Kuom mano, bang' timo kinda, Ibrahim noyudo gima ne Nyasaye osesingoreni. Pile ji kwongore gi nying ng'ama duong' moloyogi giduong', kendo kwongruok ema itiekogo weche duto manie kind ji, mondo kiawa moro obed maonge. Mano emomiyo Nyasaye noguro singruok ne kokonyore gi kwongruok, nikech ne odwaro ni mondo jogo mane onego yud gik mane osingore nigi ong'e malong'o ni gima ochano timo ok nyal lokore. Kuom mano, Nyasaye nokonyore gi gik moko ariyo ma ok nyal lokore, kendo ma ok onyal wacho e miriambo, tiende ni singruok gi kwongruok. To wan, joma osetony, koro wayudo jip motegno ka wamakogo geno manie nyimwa. Geno ni ema wan go. Ochalo gi loch mogur, motwe chunywa kuome. Ok ong'ingni, to omoko matek ta. Okadho nanga mar rageng', mi odonjo kama ler moloyo. Kanyo ema Yesu nodonjoe nikech wan kotelonwa, kendo nodoko jadolo maduong' nyaka chieng' e kit tich dolo mar Melkizedek.